Yeah, it's that time again. Election time
again. From Z10.com.
Shift. Cheating of voted one to Bamine Bazatiso Golera Modicino Charo Chatu Chazam. Fa. Ni one Zambia, one nation. Ine pano nidiko na question. Ushe uza vote olopwa. Kulipasa kufute olo wafote la bande. As long as there's a Zambian wacha participate. Voting is free. Yellow footy is your right. Uvote la muntu we uziva ali right. But iche tipe mbako cheni noma fight.
Vote mwa mtene.
Party, but osa gudisa voti yako lo pazingati. Hii message ni acha lo chose. Watu wose mamu Zambia, tie ni bose. Tika sanke malida. Beba zati sevezela malida. Vomenya na election time kakana ise awe. Vaka elo fela mositifuna inondawi.
Tie ni tivote mwa mtene. Kuvotela pati yake yene akonda mwine wake yeye apiri vamo osa zonda
haikona bande uvome
ya one nation one Zambia yelele
maana
tieni vote mwa mtenele kosa menyana kosa yambana
from Z10.com.
Kuti we peaceful.